Mamahi amina rap kama trapper. Yele muni mina gang gang kama chata. I'm a holy gun. Street kote kama jasi nina mwendo kasi. Wakukamia maharakati siko fake niko real. Na mawako na njadili fili ziko juu. Kani memoka jumapili high. Nakupa high no na fry kama kawa. Mimi na wanangu tuko hoti na madawa. Hatuna bari na madu Shenstein fire. Karibu mdida nkuni, you are welcome. Kuna watoto wazuri, kuna bahari ya nkuni. Kuna wachawi na mawaki walojavi buri. Nikiwa nkuni mina kula bomb street. Na manji tukipanga ma plan B. One time tuko na vanti sometime. Tuko kiwaki roland. Tupu maniga refine. Na iti faki na baro. Tunazisaka na run. Tunazipata two finger motherfucker for my sister. Bitchy. Wanangu 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 one blood. Right. Haiwezekani nikapula bila nyinyi no. Haiwezekani rondi mtani bila nyinyi no. Haiwezekani fosimishe bila nyinyi no. Haiwezekani fanye kitu bila nyinyi no. One line for my blood highway. Remember through back now return way. Na speak muni wenu since one day. Yes, na na believe time kami dia gari ata blaze. Mina bang bang kichizi nafanya vile kuinkizi. Halo kwa maskani nilikuwa kimya nilikuwa busy. Bernardo nimefika my time is now. Devil my penetration sound keeping abound. Mina run run street mina gang kama logo. Titaki wakifaa kwa mastichi na madogo. Nazi rent skali mina squeeze kama gogo. Kun is the trunk of the kun is the round. Na special kwa wanangu bas. Walo wa miti gas. Walo wa kuja wapo dani. Tumeweka tuko fast. Hustle del na fanya kazi. Tuna struggle iku wazi. Mziki maisha yangu kama liar juu ya kone. Na nitafanya mpaka mwisho hata nkiwa kwenye grave. Nimizuka, nafufuka, nalipuka, utajuta. Tuna wira nini rapa, nalisi kunukaka. Tangu ni mwenyugu mpaka rungwe tunarifa. Yele kondio ngechanga, narereya mufanga. Voko tamu imetakaswa kama soundi ya jiza. Nafanya miujiza, nafanya kawiza. Sifanyi kuigiza, I'm really your blizzard.